nyabo yimirirako zembadde nkuyita nti amannya go gwani bambi amannya go gwani
za mukyala nnabulya
olaga wa bambi
mwatunza mukyala amasubyayi olwa matukoti mukitaawo oyise ennyumba eri awo yakiduuka osanga ekkooko we n'akatunda awo we wange nze mukyala wamu naye gwambuuzizza sikutegedde baba sibi akulimba kuba ekifaananyi nsika tekijja simanyi gwe wali otambuza emivumba
ejange emirala nnyo nze musajja w'amanyi omugenzi oba nkugamba embalire eryo mutegeera
toyongerako munnange yeggwe mukama yeebalege neegomba dda nkulaba musho naye okusemberera sikikolanga oyimba weewuunye baze wange munnoowo nnyo obuyimba bwobokka bwatyolinga oluddeeka mwennyonnyolere tyonneeyolese tebakyakunnimba nakitto mundabire titapondooka atubuulirira bakazi okwefaako bayinnyo naami nakamukulise wazannya akadda nnyuma n'oleebeeta
edda sookodde nnina obugambo buno ononsonyiwa okuleeta mu budde buno wadde ng'olabika oli mu bwangu otyo naye okwegomba tekubaako ssaawa ntandikidde okulowooza ennyinnyu ate naawe ogambye munjagala okukamala tuteese buteesa nti mu kifo nga kino otunaasisinkana nga tunyumyemu sifunanga chansi ekwanaabengo omukisa nga guno kikinguvaako oyogera bulungi ate n'ekisinga nsingo yeesimbye ennyo balo yeeyakuwaaki ku by'ensimbi zeeraga mu bwenyi wano motoka zetugula ze zitutuusaawo ddamu nnabulya ntandika okusonda amaanyi njabo ndi kyuma yadde ntunula ngaleezi
edda olimbira ddala nnyo nnyo badde sisuubira gwe naakuvaamu ebyo ekitiibwa kyetukuwa ewaffe bw'oyogera otyo omala n'amaanyi okitegedde ndi mukabandi nali ŋŋamba oyimba onyumisa mboozi wabeera otya otakkuta bakabandi so wannyonnyola bakukubya n'emiggo nkwagala muli kuba oyimba naye seegombangako okuganza ggwe musajja gw'amaddu geeganaakutta onneegomba otyo oti mu nnusu ssaawa
bwe mba nnina akakuumuule nga twambala obunankane nnina bbooji
kale oli kyetere musajja w'abandi genda nkubuusabuusa olina kintuntu gw'omuntu abuulirira ensi eno okuvaamu ebyo tutuusa obutakkaanya twala obufumbo bwange ng'ekyebbeeyi lwaki oyagala okunkema nkole ntya nze tukube enduulu tufuna abataasa wano
nja kwegaana naakukozeeko ki
kati nno tambula nange nkutte lino sikyagezaako kwensembereza olundi waali nkwanye nga wali ondabyeko edda naye okungwako ng'ebiwuka mu maaso mumulabe embalira eddala oswadde tommanyira ng'olundi ndi mukabandi ate nga neebaza omusinga ku ssente naye mba ntwalagika okusinga ggwe
munnange tovuma
kale nkwataako tommagulirako obutuli bwa buuso twaliira kiddala abakyala mu nsi muno abataliiko ssaawa yakugambwa bintu ebyo songa n'ayagala okulya ennyama ateesa n'agenda mu katale awali abakinjaji naye olina ku ŋŋendo z'obuli omushi omubeera n'atasaanira kusiiya ggwe kale oba osaanidde nkimanya ntya ggwe ky'oli awo fiiti taweewalaganga nsugga abaami kwe kuvudde omutawaana guno kubanga baayeza siyaasa ne ssente ebasanga n'ennyaba omutima gwa bbumba n'oyanjulukuka okuyingira eddongo nzeete mu mmanyiira ndi mukabandi n'obulamu nkyabwagala bannange kino kikwata ku bafumba bannange naawe atannafuna apima ekitaasisemye n'abaami mukyuse ku nkwana muleme kubeera nga saba ebinyeebwa ati anti byo tebabuuza wabisiikira wa osaba atunda kujja libunga ovuunya abakyala njabbajjako omusango guno mukikkirize sibasiizi bandwadde abaami kwe kuvudde omutawaana guno tewaba yeegaana mmwe mutumazeewo nnyo lero bupira yenna beddala nkolima mukiwomereze nkenkumweva bannange nakubwekkumira muba temukyategana anti olwamaze n'okumusaba omwana zaalirayo omwana kikwendi kujjukirira walumbe n'abakonkona ne mumuggulira zennumirirwa abakyala bannange mufungize engoye okulwanyisa abasi nkendeeza n'okubeera bannabyete mutyo nkwagala nti nange era nfuuso ntyo ofuuka otya kye bakusabye amangu ago ntuuse obutasaasira abanaabutuka sooka onoonyereze ebintu nga bino nti obwagazi buvuddewo omulenzi ono ebintu bya ddala oba avumula ennyonta kyekibuuzo ekikulembera okuganza kati lisaaki eyo yalimala n'omwezi topapirire ono jjuleeteyidde ggwe baabaami bakwanyisa ffujjo batutwala ng'obugoye bw'abaana
nyaboolejja naye wazuuka ku nswa ggwe n'ekitaabuuka emamba emiseko otyaba bwe zigaanira ddala n'okizzaayo eka mpanga mukanga okirowoozaako ekyo
olyose n'ogireeta kale ensonga eyo musajja ggwe nandikuggyamu omwasi kiswa bwe kyerema emiseko zzaayo eka tonona nsuuluulu okutandika kisima bwe njogedde ŋŋaanyi nti mala gakkiriza kyekinkakaatisa okukkiriza ng'okwo imukaabandi tinze balota ntiisa kati genda ogambe yo omutume wange teri kyennatamwanga lukaalikaali olwo lwe muleeta abaami ng'amutulanga ebyaffe sijja kkubira n'aluyombo lwereere kasita ekindeekaanya mu mazo kifuna okungwako otyombo njagala nnyo nnyo obwagazi buvuddewo obwo bannange nyaba oli mulungi tompitako kkiriza ndibijja ddi ndyoka ensobola obbawona teri akuyita mubibwa abeera akwana mumala kulwawo n'alaba bw'omwenkiya njogedde nnyo nandyogera n'ebbanga gwe kiyisizza ennyo obubyajja yakako okwogera mmaze kukoowa bannange kuba abankwanya ekizibu kya bbabala ozza olunaku ng'olusiibye munju waka oyinza okubulwako akugamba kaalaalo eddagala buba butakkiriza naye omuntu anaatuusaawo embeera eyo kaŋŋende ennongoose wange mubeere bulungi abakwanibwa nga nze n'abatukwana mupime ku nkwana jeni basirika geegaba amannya